Boksi z'eddagala eribalirwamu obukadde bw'ensimbi obusukka 35 ziboyeddwa mu bikwekweto ebikoleddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority, nga waliwo n'abantu abakwatiddwa ku by'okusangibwa nga batunda eddagala lya gavumenti, kyokka nga kino bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Omusasi wa Federico Juko alina ebisingawo.
Okubawa boxi z'eddagala eryo kivudde mu kugalawo obuduuka bwa drug shops obutunda eddagala obuweza ddala 35 mu districts okuli Kalungu, Kyotera, Rakai ne Rwengo, n'okukwata abantu babiri ababadde batunda eddagala lya gavumenti okuli Kibira Roy okuva mu district ye Rakai ne Kawuki Ali ng'ono ava mu district ye Kalungu mu bikwekweto ebikoleddwa ekitongole kya National Drug Authority mu bbanga lya wiiki emu. Era bino byonna bikakasiddwa akulira ekitongole kya National Drug Authority mu bitundu bya Buganda, Dr. Muhammad Lukwago, mu lukungaana lwa bannamawulire olubadde ku kitebe kyabwe ekisangibwa mu kibuga Masaka.
Abantu abangi betugenze nga tukwata ekikwekweto, abantu babiri tubakutte ku poliisi era bagenda mu kkooti ku misango egy'enjawulo. Kubaddeko Kibira yasangibwa ng'alina eddagala lya gavumenti ng'alikukulidde mu kaduuka ke era n'atwalibwa ku poliisi n'asimba mu mbuga z'amateeka. Ne Kawuki Ali yasangibwa ng'atunda eddagala mu dduuka ye ery'ebyamaguzi ebya bulijjo era neyasimbiddwa mu kkooti. Amaduuka gano getuyiseemu nga gakola ebikyamu, abamu nga tebalina basawo batendeke, abalala nga ekifo webatunda eddagala tebirina layisinsi zaffe era nga teri ku mutindo, ate n'abalala nga bali eddagala lya gavumenti n'ebirala ebikozesebwa mu gavumenti nga babikulira malwaliro gaabwe.
Akulira ebikwekweto mu kitongole kino mu bendobendo ly'e Masaka, Dr. Akal Alfred, alika amagezi g'awadde abantu bonna ababoyeddwako eddagala lyabwe.
These drugs were not taken for good. These drugs are taken so that you comply with our licensing requirements. Get in touch with the district drug inspector or you can come straight to the central regional office for guidance. After compliance, these drugs will be returned back to you. They are still of your property. If you abandon them with NDA, it becomes a burden to us. After some period of time, we will have to have these drugs destroyed, and destruction of drugs comes at a cost. So we appeal to you. Fulfill those issues that we identified in your outlet. If your friend is not suitable, make sure you put up the ceiling board. If you don't have someone qualified, make sure you identify a qualified person who will stand in for you so that you be able to comply.
Kudwachinana mwenda katonyeza BDCBS and Manduso Radio. Yabavuka habo mulembo mtevi. Nzederiki Juko, eno mchibuga cha saba sedia Kabaka, Masaka.